interview. Yeah. Mutants. Words. Interview.
Nipe kazi, yeah. Ama uta face consequence. Nipe works, ama wataita ambulance. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, ama uta face consequence. Nipe works, ama wataita ambulance. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah.
Dakika moja into interview stressing. Nikiulizo experience need to do sweating. Competition kando yangu wako over confidence. Sport ni moja, kuna over 10 gentlemen. Niko next in line, naingia napata panel. Same channel, ndani face ime harden. But Cuban laden, na pull chair na car. All of a sudden, swali siku expect. Kijana kabila gani, okay siyazi object. Doni swali ya utani, na wajibu min Kenya. Anarudia tena, inakuwa hard ku credentials on me doubt coffee melgenda semenya tiny tight kwa throat sana choke you hopes zime go up in smoke.
What will you bring to the table?
Mkida I'm not able. Prias na cable juata de mana brains to die. Italia ko stable grave yangu mshai lebo. Kates you find weight just wait. Nikikosa kuwa paid mta kuwa way laid. Come live in a bar mate mwa Kenya na bad ways na die wax. Zanja job
ama uta face consequence. Nipe wax ama wataita ambulance. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi ama uta face consequence. Nipe wax ama wataita ambulance. Nipe kazi, yeah. Nipe kazi, yeah. Yeah. Nipe kazi,
yeah, yeah, yeah. Kwa reception, keshi ya mse kaso moja. Tunafaitia chance moja, makaratasi ndani ya folder. Simu silent mode kwa toja, nishaanza kufeel katocha. Brain ready for combat, nime wait for this so much. Still my butterflies inaendelea ku sing around kwa stomach. Board members, macho macho, reciting silent prayers. Kimoyo moyo, washaanza kuni question kajeshi ya kimayo sayo. What makes you think you deserve this job? Reasons are minimal. Actually unafaa read from my face. One minute aga na try ku reform. Mtoi wako ndo wakilifom. Asikuwe mteja wangu sababu mwanga na deal dom. Sa itakuwa favor kwako kunitoa kwa streets job. Okay.
And do you have any experience?
Life kwangu ni experiment sister. Nimetoka chuo juzi and it's no lie but experience. Amekuwa my teacher. Mpaka na feel nikani me over qualify.
Nipe kazi, ama uta face consequence. Nipe wax, ama wataita ambulance. Nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi. Nipe kazi, ama uta face consequence. Nipe wax, ama wataita ambulance. Nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi. Nipe kazi, ama uta face consequence. Nipe wax, ama wataita ambulance. Nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi, ama uta face consequence. Nipe wax, ama wataita ambulance. Nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi.